warumbe tanda, kuruna tuse ne warumbe tanda, kuleke kabi nyongole ziga. Chirabye sina bulungi mirembe kunsabange chakazanako. Chemvu dendeka yabagala okuyonja omubiri kale nkuyonjera kinke nkunyuzirya. Nkabye bannange munya n'okulemwa abaliwo tokabulwa walumba talina nsonyi. Kataleka muwera taleka muzanyirize. Omubbi n'atanyaga bonna n'abakwasalimu. Nange baaso wakatungo guwulira. Walumba mazima otulanga kiki? Mujara wange nalwe yali amanyidde ebizibu simba b'emikwano ndabakubbica yayi bajjukira nkaba n'ezziga balowooza ne nfuna ekitengo muli kale mwannyina kaabanga yasobya kibumeeme yanga ndi nze tibali mpaamu okutuusa nange lwali nziga akatuumi oo Taga sirugora baga yenjera Abali netima warumbe genda vye ya singa Kulinda noziweza nazi kulesa Kati ya mgaga naline vikonda Munyaganza antia bama yembe zise kongumo Tiefu mitiriza vange takova na songa Kwata bawele wabatu warira Eiko kuteka singa na baiza wakuguba Na pabala wafana mbuto Emisota singa ne mubituke Vetukula mkwetu gabala Tutane vanna fabarala na yechukuru cha kusasula Waita mbalate na we na kubika Kavugo mundo kwe watanu msanga yu Yai wa mama mbaka mkulaku Banna kitulie kubia vde tulimukabi Sibali mba wasanje banna kitulimurukendo Na wakarwa banywe uguli njagara banywe Andi nata nyurukendo tulikurumu Kulirana kunze wendoze sawe yukufa Tuluse nonge nema nokuba Simanyo babuli batundu bachiro Walumbe na manyatiliru basu ya suze wano Mikwano jange muliba kuredi yeye Walabu tune jisure na yasanguza Tio mfubo kapase ya imba walumbe Tanda kuruna kore nchare tumutabira Woyaliba manyanja kararicha narabanga Nginda gantindi hao bansu ya kakoma Mujara wange nalwali mulabisanga ngenda sirimbe na mazigali kiza nsuwa Yanyina zina balalandi baba wate kukoka ola wakura umbali mye mere Tata ne mama sima nyindi baliba mirembe muna kupinya baliba kaze mwangwa Kwa taliba mwakama na yeta lirotonda Aliso mama bugaliba kutimika mbwe mbajukiza banna mwandu bubali chuletana Kubanga na wakazi mpate na roko mkumuli Na ye walumbe yeta sasi na utalina Yandile sepasu ngangira mkubendo mungo Abanyumirwe vyange vanjiba wera wera ko Taburumu wakazi ne mbotozi wango kamu Abangezi wango kamuru wakadongo kengona Simanyoba buli batundu bachiro walumbe na manyatiru basu ya suze wano Mikwano jange muli bakuredi yeye walakutu nechisule na yasanguza Kemfubo kapaswe ya imba walumbe tanda kuruna kore nchale kumutavira oyali bamanya njagala alijja n'alabanga ngenda nga nti ndyawo bansi byamakoma mukyala wange naalo alimulabisa nga ngenda sirimbye n'amaziga alijjuza nsuwa kyanyina benaabalala ndi bamba wadde kukogga olaba nkolawo mbalemye emmere taata ne maama simanyi nti bali bamirembe munaku bbiri nnya baali baakaze ngwangwa kwatali bamukama naye tali lutonda alisoma amabuga ali bakuddima ekkambo embajjukiza bannamwandu bo balijjula entaana kubanga n'abakazi mbadde n'alokonkomuli naye walumbe yeetasasira talina yandirese ebbaasu nga ngira nkuba endongo abanyumirwa ebyange bangi baweraawerako ab'olumu abakazi n'embuto ziwangoka mu mazi maziwangoka mu lwakadongo k'enkoona